idem să lopă ce zeșe.
Yo, la 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 la, lulurila.
Hey yo, Kenny.
Tuwala kupongeza la isu yetu mama Samia Suluhu kwaya. Notufanyio Tanzania yetu mibadiliko. Atuna kupongeza la isu yetu mama Samia Suluhu kwaya. Notufanyio Tanzania yetu imibadiliko. Flyover tunajivunia, leli mpya tunajivunia. Barabara lisopitika lawezi napitika Bona Tanzania kama Ulaya, yani kama bede. Oh Tanzania kama Ulaya, oh kama bede. Hey Tanzania kama Ulaya, oh kama bede. Mama Samia mashine, Majaliwa mashine, Filipo Mpango mashine, yani mashine. Tanzania kama Ulaya, yani kama bede. Tanzania kama Ulaya, oh, kama bede. Jambo la mama jambo letu, jambo la mama jambo letu, jambo la mama jambo letu. Oh yeah yeah, oh Tanzania kama Ulaya, Tanzania kama bede. We Tanzania kama Ulaya, we Tanzania kama bele. Wakuu wa mikoa mashine, wakuu wa wilaya mashine, wabunge mashine, madiwani mashine, Mama Samia mashine, rais wetu mashine. Twende 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 twende, Mama Samia anaupiga mwingi na maendeleo na yapo mengi. We ajira zipo nyingi, paka miradi tena iko mingi. Mama Samia mashine, mawaziri mashine, Mama Samia mashine, oh Mama Samia mashine. Kama Ulaya, Tanzania kama Ulaya, Tanzania kama bele, yani kama Ulaya. Kofi moja kwa Mama Samia, kofi moja kwa raisi wetu. Kofi moja kwa Mama Samia, kofi moja kwa raisi wetu. Mikono juu, mikono juu, weye. Anaitwa producer Kenny. 20 Where?